kimeniraha mbaleo rapo clips ki uno hatari okay macho gololi
madini classic
mbaka mfukoni
kimeniraha mbaleo ki uno hatari macho gololi mbaka mfukoni
from the morning to night nakuwaza akiwa lie what you did to me tell me what you did to me fungu amboni asia apa moyoni umetulia only you informer give me the chance at one more night mwenza kumo yunaenda kas cheki unavodunda kitenesi don't leave me stay by my side anything you want I go do or die nakupenda sana swear to god when you open my heart you go see my name bambi yani mtoto so fine bambi kama umetoka ulaya bambi yani mtoto so fine bambi kama umetoka ulaya
kime ni ramba leo
chokololi
aje
mbaka mfukoni
aje
kimeniraha leo
aje
you know hatari
aje
macho gololi
aje
mbaka mfukoni
aje
yeah handsome danga mebuta wida kuna kiuno juu ya meza shida hapo hapo anaposhika naona kiuno juu ya meza napiga
mama mama
mingu vusina umenimaliza Carolina chakukupa sina we mtoto wa mangi so baby come natakunipe dating twende vetting your body so tempting na nime notice girl you so naughty geuka kidogo nipe praying mantis nipige kama tumba usiku mimi na wewe tucheze rumba nite sukari yani mchumba
nivae kama mchumba
bambi yani mtoto so fire bambi kama umetoka ulaya bambi yani mtoto so fire bambi kama umetoka ulaya
kime ni ramba leo chokololi
aje
mbaka mfukoni
aje
kimeniraha mbaleo
aje
you know hatari
aje
macho gololi
aje
mbaka mfukoni
aje
bambi huyu mtoto so fine kwa kweli bambi kama umetoka ulaya bambi huyu mtoto so fine kwa kweli bambi mama umetoka ulaya.